Now hear this.
The international boy, DJ Perez, Perez, Perez.
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo, natafuta sio kibisho. Fanya kama unacheza isoko.
Asa nioneshe alichokupa mama. Sugua. Sugua.
DJ Paris.
Unataka benzi ama unataka benzi? Mama.
Yumba.
Yani darasa na konde boy
yumba fa champion boy
yumba lege ni mekua kwenye muti wangu.
Zombie babalao, Magufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi jamalao.
The Afro Drive Party with the international boy, DJ Paris, Paris, Paris.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno likite kuka. Uwezi kutembea, masai ruka ruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, dina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki Makonde, laki chaga, laki chaga. Mwingine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga. Ngala wima wima, ninatokea Kongo. Sindori legwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 oh. Dina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mto wa hechi, baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za mikando kama hautaki. Uno, upinde kama unakanda chapati.
Asema uno,
asirizo mbusha hati kwenye bati.
Uno,
manga basi kata tarakibu tibu, usijepata ajali. Unola chibu chibu, ninamkondesha zari. Unola reisi, alinaga mifupa. Ukena diarasi, kuna faripupa.
DJ Paris.
Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga. Uno ndo linalegeza chaga.
Uno
lina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mto wa hechi, baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za mikando kama hautaki.
Uno,
upinde kama unakanda chapati.
Sema uno,
asirizo mbusha hati kwenye baki.
Uno,
katisa kuparaki.
Uno,
Fani wo
chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kama vile unafua. Chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitoneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma kwenye mlima kidonga yo. Aika toto
moto moto.
Moto moto.
Moto moto.
Bye bye koko.
Moto moto.
Joto joto.
Moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe, owe.
Kina dada mko wapi?
Owe, owe, owe.
Basi muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma. kimbaumbau tukunyema pilaulau nipe supu tena mashaushau kana sinema yani kana kula ndizi bila kumenya basi nipe za kichina
samba
fanya kama Bruce Lee
samba
viuno vya kusigina
samba
fanya kama Jet Li navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa ito na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito. I got toto
moto moto
moto moto
moto moto
I buy coco
moto moto
joto joto
moto moto
kamata ukuta shuka mpaka chini take down zungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
kina dada mko wapi basi muingie kati chuchuma chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma,
fanya kama unacheza isoko. Binuka binuka basi sokoto yeah. Fanya kama unacheza isokoto yeah. Binuka binuka basi sokoto yeah.
Binuka binuka isokoto
Maria ni kuonge mahela 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 kipeleke mpera mpera Maria baby wantara mera mera mera
nionyeshe makeke inataka hiyo dede popote ni kukamata uli nipake mati inataka leo ujibambi mesonga ni kupakate
fanya kama unacheza isokoto binyuka binyuka basi isokoto fanya kama unacheza isokoto binyuka binyuka basi isokoto.
Tikisha minganza ukitetemeka, safisha kiwanja inokoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha, nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby dumi kokonati,
sokoto
ikone kama nazi,
sokoto
ikaze kama nati,
sokoto 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 sokoto.
Baby dumi kokonati
sokoto
ikune kama nazi
sokoto
ikaze kama nati
sokoto 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 sokoto
sokoto
sokoto
sokoto. Fanya kama unacheza isokoto binyuka binyuka basi isokoto fanya kama unacheza isokoto binyuka binyuka basi isokoto.
The International Boy, DJ Perez.
Toto mpe funguo za bima kanitoa bongo nimefika mpaka China toto zipuka kishungi nimezima kame nipa lunch nimekula mpaka dina gay Santana, Santana kitandani maji maja na pambana kana inama, kana inama kana voyo kota kama uwasama kata
mwiri kwiri sikupesh na mupa mbiri mbiri sinabrek na kadundisha mwiri kitenes
kame ni kiri kiri imara kesu. Asa nioneshe alichokupa mama.
Sugua, 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 sugu, sugu, sugu,
mama we.
Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Tafina pini pini ama kitoto kupa kwa chini chini ama kwa ngoko golisa pini pini ama kimako chengo mwilini. Mijoni boko
Odi, 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 odi. Kata toka kugudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, katoto ya ni dosalale. Nakapa fishi kambale.
Kibidu bidu,
oh bidu.
Pindu pindu,
oh.
Yani nakachimbu chimbu,
oh.
Nambandika pandua. O da da da, yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Call me DJ Perez.
Mama kamba bana niloa, kosi pene kata paloa. Mama kamba bana niloa. Tapaloa, mako, tolo, waimo na abio na teile, mako, tolo, waimo na abio na teile, I keep a distance, I keep a distance, oh, oh, I keep a distance, I keep a distance, oh, oh,
sura ya pesa, sauti ya mitonyo, natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Hey. Witcher man, chili man. Niko Oman, nina kula zangu billion. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mboko. Ume wanakula mbaki soko. Amwaka huu atutaki shobo. Atu cheki na kima tu sijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Sa ukijilengesha nikikamata na uu.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mako, kolo. Waimo na abi una teile. Mako, kolo. Waimo na abi una teile. I keep a distance. I keep a distance, oh, oh, I keep a distance, I keep a distance, oh, oh.
Started from the bottom, now we here. Tunazip make big money to I say. Arieko juu mfate uko juu singoje. Na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Kapanistan, stand paka whiskam. Soba paka chicha, vista paka twit.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me Willow, check it still on. Ipeza kuwa mia bila zero check. Sasa naito hero. Read between the lines, hera I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Kuderina janja muga tukibao. Usipana nishe na opuzi wa. Selekta fanyo cheza jena kikibao. Wachake chune tutu speaker kina bamba.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mako, tolo. Waimo na abi onda teile. Mako, tolo. Waimo na abi onda teile.
Tetere ni shosuba
DJ Paris.
Nipe chele usinipe juya. Matipele tuliza pupa. Usiji ukani upitiri. Pipi utamwa kisiginoni. Chikicha chikichi na shovu nja kiti launa kisha kilidoni. Nitwange, nipepite, nisage, nitekichi, nikange, niumuke, kilima, nipandishe. Kibinda koi koi koi, kiwinda poripo.
Say
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Aga, make you wind in my bebe. Ipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unaniita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Silare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Joni kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto utapepewa. Yongeze, dogeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba, yumba, kisha lewa.
Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga saluti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani namba unayopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Hapasue alde wengie ukae ndani. Bado na wagongea ngongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu alde na udongo. Mseka sema sense magosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
tuli. Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga saluti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
You can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take the class, we can chill for the summer. Your body language, tropical. Private jet, we can fly to Bahama.
The Afro Drive Party with the international boy, DJ Paris. 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 Mixes. Log on to www.djperez.co.ke.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Girl, I like it when I whine it. You wanna pull up right behind it. Feel the wave coming right in. So get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all up. Say you only wanna top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, shoot that in, baby. Oh, baby.
Baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wire.
Cause I got what you want and you know it's hot just like fire, fire. If the heat in this room is not for me, and you take me higher, higher. Cause baby, don't you know I got the rapa pa 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 pa. Pick it up now from the floor. Let me show you what I can do.
Cause baby, don't you know
I got the rapa pa 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 pa.
Pick it down, pick it up for me.
I got the rapa pa 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 pa.
Pepeta.
Oh, pepe, shukatin pepe. Oh, pepe, pepe.
DJ Perez on the ones and twos.
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh, ama. Asi ukitaka penzi nifuate twende hivi. Oh mama, mata nikupalilia kama kuku wike. Mini kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey yeah, siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve. Oh mama, malikia nikamate mugongo. Na mini kukamate mugongo. Niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali.
January to December. Promise to love you. Always give up for you. It's nothing I won't do for you, babe. Promise to love you. Always give up for you. It's nothing I won't do for you, babe. Oh yo yo, sawa sawa le. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo, sawa sawa le.
Tomato, sweet like a mango. Oh, 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 mango. Put on in for macho, I wanna be a jango. Oh, 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 unapokata ya nshe, kisigi no pega nshe. Unanipanda masheta nshe, unavonikanda kifuwa nshe. Mkiwandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawainati,
taka nikusa mokati Mende kadondosha kabati Ndege kangusha manati Yani unanichanga
Oyoyo, oyoyo Sawa sawa le oyoyo Oyoyo, oyoyo Sawa sawa le oyoyo
Chotama pakoka Pakusimama pakutembea Pakukimbia moyo ah, Moyo wangu kichefu chefu Moyo umegoma vitu vichafu Moyo unataka vitu nadhifu Vya kuridhisha mwili Moyo auna shoko Moyo bingwa wanyano Moyo hutaki shobo 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 Moyo wangu jeuli Moyo wangu kiburi Ajeuli Moyo wangu kiburi Ajeuli Moyo wangu kiburi Ukileta dharau Moyo unakusahau Moyo Ukijona mzuri Moyo unaleta jeuli Moyo nakupacheo Wano miliki wa hisia zao Yani kama mti wenu shina rao Shina rao oh. Wapo walotaka kushindana na moyo Wangu wakaferi Tena walisubutu kupigana na moyo Wangu wako chali Chali Moyo wangu jeuli Moyo wangu kiburi
Naapa kwa Biblia Nashika na masafu Na bingu dunia
DJ Paris DJ Paris Paris Paris
Funika kibakuli ifunua Moyo wafura Sura za mafedhuli nye usifi Zime wafura Wasome kwa zabuli wa Galatia Hawashindi kudura Ilipenzi tanuli wakivamia Litawavulula Hani kuna nazi Nini kamu etui Tule walimbazi
Yetu mapacho pacho
Nisha tuanze kazi Usiku kwa asubuhi Walitumwa geradhi
Mambo ya soko soko
Benzi sarafu Ina pande mbili Kikikita matamari Mwenge wewe bichwa vile Kikikita Kidore juu
Ya chota Manga manga Asili ya Kizanzibar
The International Boy DJ Paris
Chocolate color Mix and tanga tanga Unangara ngari ngari Gozi laini kachori Samosa bagia Upo kama mdoli Yani kama wabandia Ukitembea koko Huko nyuma bai
koko
Mziko siwa buko jero Soto jola boko boko Laini nyanya ya koko Yani bunyero bunyero Achana naki naki Awana lolote Tazusha na wajiki tiki Pensi watie tope
kupeleke kwa bibi Chifa Madangote. Uvae shela wigi tapata kwa Aristote. Habibi,
Habibi,
Nuru Laini kipendaro.
Habibi,
Nyonga mkali haini.
Habibi,
oh mama, Sipule na isikama na dadai msukule na moyo wangu na washa upele na poleza na kungate fanya huku upendo umefuka kina nina wifu bakaro ina umai iwe Japani ya uchina weka kundi baby tutakana na
The International Boy, DJ Perez. DJ Perez on the ones and twos.
Supu kenti anazi utaribu. Kidore niweke pete tuwe garibu. Kisha tukawa salimu bibi na babu 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 babu. Watupikie miogo tunywe meke tukacheze sindimba. Ndege nimetua kwenye muti wangu.
Umechekwa
shika iki boko
na dona katoto kona 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 ile kona 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 go haya kona 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 katoto kona 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 ile kona 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 go
I'm gonna die for you, spend my money, I'm gonna grind for you, katoto meumbika si utani uko juu you down down baby boo wewe moto
haye
Tucheze calypso, wenda inama kanyaga Na kamu napenda banana ye, kwanza kumi kwako yaga yaga Katotu kameiva embe dodo,
dodo.
Yani katamu chapo dondo Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika iki boko
Gona gona, gona, katotu gona gona, gona
Zile miuno za Shakira
Chimba
Kikongo Kongo fali pupa
Chimba
Kanda bongo yondo sister
Chimba
Chimba ye
Chimba
Zile miuno za Shakira
Chimba
Kikongo Kongo fali pupa
Chimba
Kanda bongo yondo sister
Chimba
Haya gona 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 Katoto gona gona gona
Tell me, mommy, show
mi miente, tú eres bebé mía. Yo no te miento, vamos para arriba.
Kunde boy for everybody. My music they shake your body, eh? Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele yo konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yesi pigi ngenga pesa ninayo.
Eh, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafata nyayo. Piga denda wana piga miayo.
We kisha kwa wakanganganga. Mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga. Nikipata natumia. Maluo teruksa nitanganganga. Napendaga vicheni vishanganganga. Na uturi watanganganga. Hakikisha unanukia.
Oh yeah.
Kushoto kulia. Kushoto kulia. Kushoto kulia, washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapandisha wazimu wanaicheza waka.
Samina mina ee ee,
waka waka ee ee.
Samina mina ee ee,
waka waka ee ee.
Ase samina mina ee ee,
waka waka ee ee.
Samina mina ee ee,
waka waka.
Wanotaka shinana na mimi, awapati atasare. Usishangae tatuna vipini, mie makonde chare. Peace kwa lo nileta mudini, mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafungure wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga, wekesha kwa wakanganganga. Mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga. Nikipata natumia.
Oh yeah. Kushoto kulia. Kushoto kulia. Kushoto kulia. Washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia. Kushoto kulia. Kushoto kulia. Kapandisha wazimu wanaicheza waka.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Oya
dance limpopo. Dance so cool. Do for me soko. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, imege, ila goja kwanza. When you hear the sound.
Give me something to put us back. Give me your heart, oh yo. Take me to love, oh yo. Ibi di ba bo bo. He say me can do my ass, roboto, 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 to to, roboto, 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 to to, roboto. Yeah, roboto. He say me can do my ass, roboto, 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 to to, roboto, 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 to to, roboto. Yeah, roboto.
when you hear the sound.
Shati, tuzirudi kibongongo mpaka jinyani do chido, do chido, do chido, do a baby do chido, do chido, boya do che, yani do chido, do chido, do chido, do a baby do chido, do chido, boya do. When you hear the sound.
Ulanya mambichi, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Baby, ni ruso ni deke. Nisi chekwe, iwe kwangu mi mateke. Tuwe sote. Kila mara kili yangu wewe tu. Menifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby, you know. Kufanya ni kusam, waka mini kushushila, nisipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Haribo, alamba, alamba, tamu tamu katoa maganda. Makibanda, misamba, makalete kabunja kitanda.
Kanite Kenya, te Kenya. Aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Aye, mina pe Kenya.
Kocho kuru kocho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
joni kupi burunguto.
Aye,
mekwa kuzungu kuku.
Aye,
kila mara kili yangu wewe. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you.
The international boy, yeah. DJ Perez.
Moko, ulo gonjalo nacho nao, bado sijapona. Hata mapenzi lo nacho nayo, yamebaki jina. Hospitali yo, sa dunia nzima. Nimezunguka kote mepima majibu hakuna. Hata ngoma sina,
sina oh.
Pressure sina,
sina eh.
Ugonjwa sina,
sina.
Jina lako ninalo. Wepo wako tulikuwa wangu zima. Nona giza
kinachota
kipanga leo ni kufe kesho tutaorara tena ifike kesho liamba waniweke kwa mchanga ni kufe kesho yo alio labda nkukumbushe nilipo kufishe pete ulisema machache uniachi mpaka nife. Mara ngoma sina,
sina oh.
Resha sina,
sina eh.
Ugonjwa sina,
sina.
Jina lako ninalo. Uwepo wako dolikuwa wangu zima. Minaona giza
kinachota
alio yo yo
yo.
Unakumisi
yeah, yeah.
Tena tutaonana. Hata Mungu akipanga leo ni kufe kesho.
Tena
ifike kesho liamba
tena.
Wani
niweke kwa mchanga, nikufe kesho ya alio.
Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombi babalao, Magufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi chamalao. Mboma kumboma ni kopokopo, leo ndani twakesha bobo, wote sambazia kokomoko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Tuende gisambu gile sambamba, apo vipi na bamba, ino gile inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala.
Ati Selema, Ati cha Selema, Mambi nyengema, Lishimo metema,
Amefosi bifu msele leko, Amebaki masona neko, Kwanza kuja gati, kisha kuwashe, cheza kama monkey, kunjo kidengi dengi. Tumewa chapa, akishomoki, kimewa nasa, wana tapa tapa.
Chise kano button, chise kano button, chise kano button, chise kano button. Chise kano button, chise kano button, chise kano button, chise kano button.
Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombi babalao, Magufuli babalao, Majaliwa babalao, Wasafi jamalao.
Suka ukipanda na ile shate na vua, suka ukipanda na ile bukta na vua, jamani na vua, mama na vua, mwazenu na vua. Kasi na piga yope,
uwezi.
Bona piga yope,
uwezi.
Iyo bona piga yope,
uwezi.
Lumbi na piga yope,
uwezi.
Kale na piga yope,
uwezi.
Mina piga yope,
uwezi.
Momo na piga yope,
uwezi.
Fumwe na piga yope,
uwezi.
Pacificateur jusqu'au bout, Vital Kameni.
Miyuma no gagat, Ozoba no gagat. Miyuma no gagat, Ozoba no gagat. Oh Elka, initiative plus.
Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Lidje, Lilie, Lidje, Liliete, yo.
La haute dame Elga Elegance.
Yo pe bafuta yo.
Salomon, Ben Salomon.
Yo you man oka kati. Yo zo ban oka kati. You man oka kati. Yo zo ban oka kati.
Le MVP, MVP, Serge Ibaka.
Okay. Yeah. Oh yeah, Sukuma. Ouais, Simba na washa moto. Sukuma, ouais, ambia walale watoto.
Asa cheza shubaka yoko, sayoko, yani tombo na chambadoko, moko moko. Wape, wape,
wape,
nasema wape,
wape,
wape, wape,
wape,
sasa wape,
wape,
someta kasha,
wape,
komesha,
wape,
nyuno ya kwenye cha,
wape,
nongesha,
wape,
zoya, mateka, mikono juu. Jusha chini
ayy.
Leta tena juu. Jusha kwa kiuno.
Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia.
Excellence ZK. La fondation DNT. Plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoli.
Mama Dangote.
Follow at DJ PEREZ 254.